silent. Razor, pan.
Razga. Ever fresh.
Zam up, tootsy up.
Fresh girl. Katika maisha baby nimekuchagua.
Exclusive.
Usichoka na cha baby kanikimbia. Katika maisha baby nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Baby 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 baby. Kwani we ndo wangu mchumba, moyoni wangu baby nae kupenda. Hata kama kwenda kwa muganga, mizito jali kuniweka ndumba. Penzi lako tamu baby kama nanasi, kuwana wewe naitika mabati. Nasi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Nasi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Nasi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Nasi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Weni mafuno nkala na endiwe. Niwe ulibe wina. Weni mafuno nkala na endiwe. Katika maisha baby nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Katika maisha baby nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Baby 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 baby
baby baby baby baby. Mayo wanduwa tibili, ewinde kelesha, awi mfuma mo. Mayo wanduwa tibili, alionse ngabwata, ngabwa ila kumutima. Lionse niwe nkabila, hala mwanjua, one in a million. I found out that you one in a billion.
Ninajua wango mpenzi, nimekuchagua wewe ni wangu. Ninajua wangu mpenzi, umenichagua wewe ni wangu. Kwenye shida na la, ninajua waze kunitupa. Kwenye shida na la, unajua siwezi kukutupa. Watasema maneno mengi, mchana watasema, usiku watalala. Wewe ni wangu mpenzi, paka kifo kitutenganishe. Katika maisha baby nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Katika maisha baby nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Baby 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 baby. Baby, 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 sema baby, baby, baby. Mose ufu unanikopasa, baby. Suzago na pampasa. Siniza kusia mumvula musuwa. Jiza mkala bose. Olo upembe bwanji, baby. Jiza kupasa bose. Nazi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Nazi saka saka siku nizi pata pata. Tufunge ndoa baby mimi na wewe. Just got it sozi. Achoka na miso. Katika maisha baby nimekuchagua. Nimekuchagua, nimekuchagua. Usichoka na cha baby kanikimbia. Mimi na wewe. Katika maisha baby nimekuchagua. baby, 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 baby,
so God, God, the big sponsor, Boss KP, hey, VIP,
silence,
exclusive,
music,
baby Luna.